Sanga waza ngomuntu okuthiwa uyayitshela phecelezi narcissism. Leli gama livamise ukusetshenziswa kumuntu oyibona emqoka nozazi yena. Akulula ukushadana nomuntu onale mgudu. Nokho, leli gama lokuyitshela kuyenzeka lisetshenziswe ngendlela ongeyona. Kulolu hlelo ezomndeni namhlanje, sizomchaza kangcono lo muntu ungabusasuka. Ngithatha ithuba ngikubengelele. Ezomndeni, uhlelo lwethelezeluleko eyiphathekayo ngabaka focus on the family. Sithola umbuzo onkosikazi omnyeni wakhe wenza ngendlela elimazanayo emshadweni. Uthe, umuntu oyitshelayo, ozazisayo, unjani ngempela? Ngiye ngicabange njalo ukuthi kuchaza ukuthi umuntu oyiqhenyayo, kodwa sengiye ngizwe sengalela igama, selisebenza ngokuthi lo muntu unenkinga yezempilo. Nginesizathu sokubuza lokhu. Umyeni wami uzazi yena kuphela nje. Le nkambo yakhe isilima zobudlane bethu ngeyindlela eyiningi kule minyaka edlule. Manje ngiyayibuza ukuthi kazakusekho ukuthi unenkinga kwe-psychology? Nicabangani? Uqinisile. Ukuzazisa kuligama leli elingaphezu kokuyitshela. Oso-psychology bathi kunegama elithi narcissism elichaza umuntu onemigudu patterns engamile kahle emenza ayibone kunguye osemqoka engabe namuzwa ngomunye umuntu agcwala ukuyibona nokunye kwakhelene nalokhu isimo singaba ngesiphansi esiphathi nendawo kumbe sedlulele kuze kube ngokulimaza ukuphilisana nabantu lolu hlobo lomuntu akasiyena nje oyicabangela yena njengokuqonda okwejwayelekile konke akwenzayo kungokuyisiza yena akakwazi ukubona umsebenzi oqondene naye kwabanye abantu responsibilities nokulindeleke kuyena. Uqhube kanjalo ephonsa ukuphoxa abanye abantu ngeyinkinga zakhe. Futhi uvamise ukuba namagama nohlukumezo nokulawula ebudlelwaneni. Ngoka Dr. Gatewood uthi lo muntu nalesifo umele ukuba ahlole impela uma ekhomisa lezi mpawu elandelayo esikhathini eside eyimenza ukuphisana nabanye abantu. Okokuqala abe unto yami. Njalo uma lo muntu engafuni ukupha, uhlala njalo ebona ukuthi umele ukunconywa ngabantu bonke. Okwesibili, ukubonakala kobuyena image yakhe. Ngokwakhe lo muntu ubona ukuthi amalungu omndeni, abathandweyo bakhe, bawuphawu nje lwesithombe lwe-image yakhe. Okumele ngeyikhathi zonke, avele yena kubona. Akakwazi ukumele ukuthi ukubonakala kwesithombe sakhe sisincane kunezabanye. Okwesithathu, ubabuka abantu njengezinto, objects or subjects. Labo baseduze kwakhe, baba njengempahla kuyena. Bamele ukuthi basaphothe kunoma yini ayishoyo. Akabavumeli babe nemicabango yabo. Uhlala njalo efuna ukubonakala emkhulu kunabanye. Ebese kuthe kwesine, umuntu ofuna kubonakale eyakhe kuphela indlela. Ukwenza lokhu ngokuthi afuna abantu bezwe yena kumbe abaluthele ngobuciko. Ekuthandeni indlela yakhe kuphela. Ngokwakhe, akakhathazeki ukuthi ufika kanjani enqonyweni, inqobo nje uma efikile. Uvamise ukushift i-blame lo muntu ezinye zezinto zakhe. Kwezinye ikhathi, uphakamisa ubuthaka babanye ukuze yena agqame. Kwesinye isikhathi futhi, ukwazi ngisho ukuyiveza engazuthi umuntu ontekenteke nje odinga usizwa nyana. Kodwa inhloso yakhe ngoba ufuna ukuthi amehlo onkathi nje abukena amaqhinga akhe lawo asebenzisayo. Uma ukhole ukuthi umnyeni wakho ungena kuloluhla futhi usathanda ukuxoxa kabanzi lokho kukukhathazele, ungathandabuzi ukufola umnyango wezokululeka e-Focus on the Family ukuze ukhume nomeluleki okufundele. Angaphinde futhi akuxhumaze nongoti abaseduze nawe. Shayela ku 031 716 3300 kumbe ungena ku safamily.co.za bese uklikha ku counseling link. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yi Focus on the Family. Sihlangabezwe ohlelo oluzayo sesihlabelisa phambili umndeni wakho.